Mtate. Uliwene chusa, saba mkama, akutunule kuna chisa. Buli bwenzi jukira, engeri je walwana tubene chance yo kukula. Basajja batono nnyo, abalina omutima gwe gw'olina. Naye mu batone nnyo basajja balabirira baana, ono mwali tata wange. Mu basajja bangi njasa bigu, negomba nnyo be mulamu. Mukama akumpeera omukisa ogw'obulamu, akuwangaze. Bentu yoze watu ya nanga, mwezi tuzalide mikisa mukamo yojagaba. Tata wange, mubasa java njinja sabigu, negomba nyobe mulamu. Mukama kumpero mukisa okwa mulamu, akuangaze. Ola bentu yoze watu ya nanga, zalide mikisa mukama oyo jagaba. Teyerabira Katonda, teyerabira buli kyewefiriza, yakikubisamu demiwendo. Nekikuzalire mikisa nejotanalabisa maso, teweraliikirira gye tuli tusaba. Akutuwangalize, olabe n'obulungi bwatukoze mwenu. Omutima gwo gunabanga mutefu luberera. Tata wange,
tata wange,
basajja bangi njasa bigu, negomba nnyo be mulamu. Mukama akumpeera omukisa ogw'obulamu, akuwangaze. Olabe ntu yoze watu ya nanga, mwezi tuzalide mikisa mukama oyo jagaba. Tata wange, mubasajja bangi njasa bigu, negomba nnyo be mulamu. Mukama akumpeera omukisa ogw'obulamu, akuwangaze. Olabe ntu yoze watu ya nanga, zalide mikisa mukama oyo jagaba. Olabe ntu yoze watu ya nanga, mwezi tuzalide mikisa mukama oyo jagaba. Olabe ntu yoze watu ya nanga, mwezi tuzalide mikisa mukama oyo jagaba.
We where you got it first. www.djericom.com.
Mtate.